okukwa gala changu nyo chinyumira yeah nokuchogera chonja gala nyo chinyonyogera wow zenkwa gala kwagala nyo gwansingira okukwa gala changu nyo chinyumira nokuchogera chonjagala nyo chinyonyogera zenkwagala nkwagala nyo gwansingira nebwenjiwo musayi guwandika linnya lyo yegwasooka yeggwawo mu makati gwasembayo gwatebaka nze nnindankoko okukookolima omukwano leero kenkuyimbidde kamukwano kano kamukwano wata n'emikono tozibula maaso omukwano leero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano wata n'emikono tozibula maaso omukwano lulinga sinakula basaali bulungi omukwano bifonga sinalabuka nti ombadde wano kumpi omukwano ngambadde nsubwa bingi omukwano buli lunaku omukwano gweyongera bungi omukwano ya just omukwano omukwano nezibagatambala muzikiza omukwano gwene butayongera mpulira kamukwano wata n'emikono tozibula maaso omukwano leero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano wata n'emikono tozibula maaso kamukwano wata n'emikono tozibula maaso omukwano leero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano wata n'emikono